Zscoop.com.
I said, Aruba, I said, where's my Tiruba? I said, let's have tower. I said, where's Navarro? I said, yeah. Man, you're not fired, man. Where's my Tiruba? Who's that man?
Kwatu ndiku noku soji Zaka zapitazo siku nari chonchi Panari mateni ponsepa mabanja ambiri mbiri Maza nangu pulika kuchokera kupiri Zimiala kumiksa na ndichi tope Kukweza manyumba ngati na mangila tonje Tinari bentawi yoteteza masatifiketi Zaunzika ufa sofala dola ndima tuveti Chingo komoja mazinga jisitima Kunari kutawa jiri wiro osaima Napolo ndichi monster Dimairira $2 yanga ya all-star Neba wanga nango so angati water Mapolo ama geti mabriji kujota Ankati uza kuti Napolo nchijoka Tikango yesa tano pano taziwo natoka
Uwebo nyami Chingwe chachitari Kuti nichigwile Nichigwile Chindiwono zembu Uwebo nyami Chingwe chachitari Kuti nichigwile Nichigwile Chindiwonoze
Nzinje waifa
Napolo kuchilobwe Napolo kupalombe Napolo kumulanje Napolo kuzombati wa kukurula ngombe Napolo kunsanje Kuchila zuru watenga muzi wonse Tikulila ndipo tilibe pokwira Nyumba za tuzose zapita tilibe kari gonse Pofela salambula ifeti damangapo muzi Lelo za jisoni tilibe olo juzi Abale atuwe na ambiri sana pezeke Alipasi pa miyala kapena likunsinje Tilipa kampu Tilibe kopita Chimanga chonse jomwe tinarima chidapita Ankati uza kuti Napolo nchijoka Tikangu yesa tano panota suo natoka
Uyebo nyami Chingwe chachitari Kuti nichigwile Nichigwile Chindiwono sembu Uyebo nyami Chingwe chachitari Kuti nichigwile
Nzinje wa imfa
Zscoop.com
Manifest
Manifest